role macho.
I just do me. They think I'm doing the most, yeah. Cheers to the crew. This year we doing the most, yeah. Laughs at the past like ha, ha. Right now we doing the post, yeah. Dropping this heat. Wait till he making a toast, yeah. I send my crew, we will go Jew. It's for the best, so we split it in two. Don't know about you, stay at the top and I sleep like it too. My family, my muse. If you've been sleeping, just keep it on snooze. Feel like I'm chosen, so I gotta choose. My flow a wave and my body a cruise. Ran up a bag wearing my favorite shoes. I just do me. They think I'm doing the most, yeah. Cheers to the crew. This year we doing the most, yeah. Laughs at the past like ha, ha. Right now we doing the post, yeah. Dropping this heat. Bitch, he be making a toast, yeah. Let's be honest with each other. Last time I saw you, took a picture with your mother. Pop it like a lolly, I can't blame you, you a sucker. Stop, dot and roll, going off just like a buzzer. They look too much, it's a lot, so they scrolling up. Look too much, it's a lot, when we rolling up. Pull up to the club, we in the lot, yeah, we rolling up. They look too much, it's a lot, it's a... I just do me. Think I'm doing the most, yeah. Cheers to the crew. This year we doing the most, yeah. Laughs at the past like ha, ha. Right now we doing the post, yeah. Dropping this heat. Big TV making a toast, yeah.
They can't compare my flow unique. They do not realize I'm in my own league. I am the best and I'm far, 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 far. I am the best and I'm far from. I am the best.
DJ Awesome.
I am the best and I'm far from my peak. I need a bag just like every week.
Every day, every way. Them should go hard, that's what everyone say. And if they don't, that's what everyone pray. And if they don't, that's how everyone hate. Why so go smart, feeling everyone's play. God told me patient, so I had to wait. Ball in the fall, so I pull out my rake. Cut up some beef like they serve me a steak. I just do me. They think I'm doing the most. Cheers to the crew. This year we doing the most. Like, right now we doing a post, dropping this heat. Bitch, he be making a toast. I just don't wait.
Yeah, yeah.
Stop, stop.
Whoa, whoa.
Shit, we doing the most.
Don't doubt me. Yeah, yeah.
Stop,
stop.
Whoa,
whoa.
Mua ka savage of course. Nina magazi na flaws. Hapa ni profi no loss. Beach mua ka busy on doors. Kani mapenzi ni rose. Napiga picha ni pose.
Picha napiga repose.
Savage bremo michapa ka mileage. Muka beba
DJ,
ka malagi.
Mini
lounge ki carriage. Mini star chiki fan page. Mi on bizu na manage. Mini AK with no license. On zui at the price.
Yeah, yeah, savage, savage, whoa, whoa, uboni mdogo, damage. Yeah, yeah, savage, savage, whoa, whoa, uboni mdogo, damage.
Whoa. Woni takamne shpatni cheza vifana kutoka skalo ni nipati ndani. Nilianza session na Jablin. Nilianza bitch ya ganji. Walcha kunipima na yangi. Nilianza na pampas nikita na napi. Wanuniliza kwa nini tupatana. Mbolo na kuwa gashonde. Uchoyo na rufu ya mafi. Feeling a bitch patana. No man ni sore za Jane Monique. Uzembe na kapin. Niko na trees, I'm farming. Mina your boy ni handsome. Born to do me party. Pay your makeup before you go bed. Just tough for your bed, shit, darling.
Whoa, who born him, dope, damn it.
Rumor,
savage. Mem sharp ka glasses. Nina following masses. But vitu kwa ground ni different. Mina cheza tuna surface. Surface, surface. Imagine a cheza na surface. Mem stupid, no nonsense. Kani crime, mini suspect. Kani dead, nina ratchet. Niko high ka budget. Nina biz saka market. Mini G, weni faggot. Wacheni utoto, mini parent. Wacha ex, cheki current.
Nili sport kama target.
Yeah, yeah, savage, savage. Whoa, whoa, uboni mdogo, damage. Yeah, yeah, savage, savage. Whoa, whoa, uboni mdogo, damage.
Kangi Ayala na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gatni kila loya jana. jokes on you natupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya.
9 months unatake kudeliver, tukuone urumo kwa nless unamimba. Gua East imepeleka vijana wengi inda, it's high time Kenya iku illegal. Neri wangu shake inde, CBD njoka korada ukikojota kushika. Mister, at least try joku behave, staki dami mwagiki maile na t-shirt. Nasikia mna ntafuta, ha, maka mna nfota kwa duka. Nasikia mna ntafuta, ha, maka mna ma, duka. Nasikia mna ntafuta, ha, maka mna nfota kwa duka. Stepa, nuka nyaga kubo, kikuja sana, perhaps utakulwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta, before kunukisha imta uneza juta. Mbeba, sufungia gunga, kuna ni sande mzaejwa mifunga. Mi flip ka beats Afrika, niliwachia hip hop, skuzi mana driller. Mabiza mtini si upiga, kwani si hata jaja lipa donkila. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma opo naitika. Trap, trap tu satisa, nimboka, nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subri kinipita, I think kwa yora undasi nilipigwa. Bruce ilisikika, street iliwika, black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika hizo ngoma kwa pipa. Kudus informa, though I couldn't pattern, likuwa na operate na bipa.
Peng ni Ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gatni kila loya jana. Jokes on you natupima liars, manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja, daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging different locations, Warland, I doing it normal. Fair kings, nazidi kuwa winda, koli dhani ulikuwa mitikwan hido dimba. Peng ni Ayela, supu, mans na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori likuwa nabunga na insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo, I wish nige kwa KPLC. Arif halikuwa MCA, saini MP na rapping UST. Siku meet yo msichana, no no, nilidate yo vagina. Dodge, kuna manzi mdechu, ushai mwani kanga kwa mneti ya pana. I was high in school mana driller, tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa date zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Nina maboys kise huko ngong, walipanua rikose yona manufacture Richard. Peng ni Ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gatni kila loya jana. Jokes on you natupima liars, manzioni nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya.
For where? Eri nitoke, sisi kukutusi Twitter mimi. OCS, OCS, alisema tupote na tusiwairudi mjini. Wana nitadangote na mystery kwa nini. Nyongenyo zangu zina test vivya tunkiwa kwako mimi. Tenje ipotensha kwa hudini. Sansi ya toke hingwa ihaizimu. Misi na kafe bado na jiamini. When you see me better hashtag easy. Deep down they wanna be me. Imtachi ni imagine kona dini. Rhyme gym wrong rende ndani ya building. Combine kila rapa Kenya ndo ni make mimi. Wakiniona ni rizla na ganja. Nikisha wachoma girimba na rambwa. Mama mboga na cheza gana rada. Linikola kanisho safisho na sakwa. Juni na nigaza liba na albaba. Pandishaga middle finger kwa media na cover. Mchana walikosa riba na rada. Ilikuwa gani mchana wakikimbiza mambanga. Sio easy getting this shilling. Mina bro kitchen maybe this stealing. Yeah I told you if you see him you see me. I was not there but he gave you the same feeling. Undercover Google search. Undercover super cheze bubu tukifuck. Kawa na kanja crew ina kam. Wakileta gaujanja crew ina kam kubana.
Peng ni Ayala na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gatli kila loya jana. Jokes on you natupima liars. Manziori nini mnafanya? Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipumwa fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipumwa fire, ha, exactly
Mwinga bezi ni tinga, giri jali makali mapinga. Ngesa li track ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Li pata nka,
DJ Awesome, the Scratch Wizard.
Bezi ni tinga, giri jali makali mapinga. Ngesa li track ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Li pata nki siti nka shiku, nka uzambango na day mapinga. walikuwa kwanza kuntoka sayo na teta tibute na ringa min milele wa jiji tangu enzi za mabolo na fila kukuwa mauru lazima tangu ningenge na praise mbicha wata wa henga walinena bado li didi na story kapita so ato kichoto na dinga onyeshi ondolo kizima oh. Mbona ime mbona lazima ni chill na fala na nsonge ahead mbona ni mdengu no. Mbona ni dengi sing mbona ni dengi nga karu na jungu na dengi bang mbona ime mbona lazima ni chill na fala na nsonge ahead mbona ni mdengu no. Mbona ni dengi sing mbona ni dengi nga karu na jungu na dengi bang mbona si tense ey. Mbona ni pate maganji si flex ey. Mbona ni yanks fanya maboy inge kwa den mbona kire tu alien danga na bangu meng mbona ni sare na inyo mko kije na pool na bangs kasi mi bitch villain but rough kwa neck shorty ni snake na cut to the neck booty the shrimp go you wanna see me bang excuse the words are hateful kitray kuzoza my booster faithful vile maboy na bonga mchika na team tiki kulandeng drama halime toka kurudi sidhani I'm able so kishika makali utanyongwa buti anazidi kuzonga mbona ime mbona lazima ni chill na fala na nsonge ahead mbona ni mdeng mbona ni dengi sing mbona ni penanga karu na jungu na
Ayo ni manzela we And right now na chill na DJ Awesome DJ Awesome Give us the awesome
Bang bang nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang All my city wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang Kona zote wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang All my city wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Hina kufeli kubang Kona zote wanna bang
Bang bang bang bang Nimesha maliza maden
Sugar, mami kawaka
Na mindoki bang ten Bang 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 Party na ma champagne
Kumbe wapo basata
Vichope chope fichen
Karibi wa mbura hat Amekoja na piki piki Jiga wa masasi Beyonce kavaa kaniki Mademu wa shamba sitaki Napenda waongo wa fixe Wanaochuna Bugatti Sio wa shamba wa vete
Githangu wa chimwene ni mwene Wanangu mapembero babene I don't give a what Cheza na rusha mapenene Nakula pombe na senene Kama mpongo na sevene I don't give a what Liza lufa wanenene
Bang bang nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang All my city wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang Kona zote wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang All my city wanna bang 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 nigga bang 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 nigga bang Haina kufeli kubang Kona zote wanna bang
Bang bang nigga bang Kombia madon disaster Niko na gang gang nigga gang Nana wapele kada ondi faster Nkoso na sheng sheng buda sheng Na chambwa toka Nairobi chapters
Na pele mu twang twang mu twang Baka bongo guni takonki master
Jukwani min rapper performer Mjaka pa nina five other personas Brandi kusiaka kuitaka kunpata kaka kwa za kaza mangoma Marapo na kama takona Weni ama jeso tazama ona Bado mnakazana mbona Vada keep up uta endu mepata corona Shika masela juni koriba na weda juni Nasifa na hela bongo tutika mandera Tumeshikisha mavela tuna Madiva kavera weather na bita kapela last man afika kochela mini madiba mandela bado ojena wakera tamki ningiza kochela tamki nishika achali hado napiga mashow bado ningiza machada na peno na fans chumina wakilisha bandera manega manega siwezi kuunguza mavesi kila track mini player miudunga majezi weather trap bongo kapuka au luga siteti ata tarabai na shida boda luga ni fresh always in the check it you nisha potelea I'm rapping the dance kani shetani na kemea na call it out tuli then it was the end the lea nyindo wale mafala ingo ma ina kotolea tongs
na weka na weka na weka na weka lingo kona nita wekeza na weka na weka na weka na weka
DJ Asu, the Scratch Wizard.
Mupenda mandom mangeus na pesa dema na haga. Mupenda mandom mangeus na pesa. Mupenda mandom mangeus na pesa dema na haga. Mupenda mandom. Mupenda mandom. Mupenda
manda DJ Ashu.
Mupenda manda mangeo sina pesa. Dema na haga na dress na sesa. Kumarinate tukate mizinga alafu tushawe na chesa. Naweka 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 dingo kwa na nitawekesa. Naweka 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 dingo kwa na nitawekesa. Mukwa nimechizi lakini muziki na ichapaga kiu professor. Mangeo sona nitawekesa jovele naweka na vile na testa. Niko ndirao nangeo sa mebebo utadhania na tuak kalesa. Na wapeya ball na pado na rudi kwangu na ipepeta. Nateka wawili wawili na vuta mashada zishike kushinda jovele ntashika yo mwili. Kadoba ina nice na ichapa na beach katabe ni kama injili. Mini meka funga na pepa pagigo kanda nimechezo mangiri. Wawa mupenda mandao mangeo sina pesa. Dema na haga na dress na sesa. Kumarinate tukate mizinga alafu tushawe na chesa. Naweka 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 dingo kona nitawekesa. Naweka 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 dingo kona nitawekesa. Sisa pasi nane ni inch tisa. Pongi na ichapadi juu ya dirisha. Niko kijaba kingale kishada madawa nimechanganisha. Wafuasi ni wengi joba na diskwizi na dhani niko na kanisa. Maheta na wale warazo kileta zaufala ninawazamisha. Luku ni savi na uwa padile pusi na shika na uwa. Yopenda shada hapendi mauwa. Utakabazenga nezaga mchekesha na bado na rundu machua.
Kagiza kikuja nika kuna chuo. Nginyo stingo zote sene zijua. Bungi ni chapa ni chapa ni chapa ni nina ratu.
Mupenda mandao mangeo sina pesa. Dema na haga na dress na sesa. Kumarinate tukate mizinga alafu tushawe na chesa. Naweka 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 dingo kwa na nitawekesa. Naweka 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 dingo kwa na nitawekesa.
Mupenda mandao mangeo sina pesa. Dema na haga na dress na sesa. Kumarinate tukate mizinga alafu tushawe na chesa. Naweka 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 dingo kwa na nitawekesa.
Lord King, yeah, you know who it is.
DJ Awesome.
DJ Awesome.
DJ Ole Macho.
Shit, this just got real.
Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. If you want it, I got it, then I'll be happy to show. We be cracking the code with the broken sock. It's the O to the G with the capital O. Oh shit, about to pull up a chopper and go ham. We pulling them bodies up and it's part of the program. They tell me nigga ready to chop a nigga. Settle for the machete, but you niggas ain't ready for the cone. Finna fuck this game up. Motherfuckers trying to figure how I came up. Fuck this game up. Motherfuckers trying to figure how I came up. I'm a killer on the loose somebody. I'm a killer on the loose somebody. I'm a killer on the loose somebody. Bagging every nigga on the feature. Anybody, bro, it ain't luck. This game up, motherfuckers trying to figure how I came up. I'm a killer on the loose, somebody bagging every nigga on the feature. Anybody, bro, it ain't luck. Been sick since high school, I play ahead of thinking I might lose. But Buddha, I be making the right moves. A lot of people that underestimate my ambition, cause they don't know what I'm planning or anything that I might do. Damn, bro, chill. Head for the piece of the pie, nigga, let's see my cool. Ain't nobody taking no chances. Got my city on my back, can be coming for the crown. Buddha, can't be cool, then you know who the champ is. Nikojina, my master, I'm in fuga, my rasta. Wakugunga, na tasta, kama nesta. Now I tuna sadaka, na iluga, my hustler, bro. I puna, my tata, bro, that pressa. Omoloja, bro, I'm on a roll.
Yes.
Too fucking, I think I got a cold.
Bless.
Si bishani na majunior wanna know.
Less.
But super na kifika penny flow.
Fresh.
Nimekuwa kayole kutoka 90s. Ukinitaka then you know where you can find me. You ain't step foot in the hood, you soft nigga. I be taking over Africa like I'm the fucking Chinese. Only two niggas in the game who know how to rap right. You a pussy and you living in your last life. So all the yippee the jappers I put you chana. You follow you a wizard who shot up in a cat fight. Last night he let me down so tight. You wanna die this one alone in a 50. Easy level when I do as in a over two. It's a pity to the rappers 360. Damn.
All of them was one and one sana. Mwanzo alituona loko sana. Tuna kiwasha domana. Tuna palisha kama. Kawa. Kama. Kawa. Tuna palisha kama. Kawa. Kama. Kawa. Tuna palisha kama.
The most powerful and feared man in the music business.
DJ Ashu, the Scratch Wizard.
Jina wakataka na napoka. Leo napendo sababu nacho kikosa. Bali zitatapaka. Kungando zetu. Mambo we na mfretu. Watatu kibawa na liye DM. Sijuni wa don't get to. Na na wawawashi ya fu. Hauzimi moto wa kifu. Wanashanga kwa na rubber wa kisasa. Wanye pigo zaki old school. Tatizo hawajulikani. Kwevi na wachana ntabatu na nani. Kwa sasa michongo yote zamani. Nepiga ex kama pretty money. Ni mimi tuna izi steam zambiani. Chuki ni chuki kwa ni kitu gani. Acha utani. Rubber na jali kumbis kwa sasa wezekani. Sindo tunakimbiza. Bro tunawaumiza. Napata kinyani kitema yes. EA langu visa. Watu waishi visa. Kana toka naumiza. Kilo na punyona kamela kibao. Kazani naigiza.
Wanangu genge sana. Mwanzo alituona loko sana. Tunakiwasha domana. Tunafalisha.
mafunzo bule na wapea. Naambia ukweli sito wangopea. Naona kama chondo mana naonyea. Anayewakimbiza katika michano kama sio mimi ni nani mwingine. Dundo la poli kipata vesi ya mbuzi siku zote waga mashine. Mwendo upoi na wakimbiza spidi kwenye kona ishuki uspime. Dadi ya watu wasoni kubali mekwa nogo sana netayu wengine. Wanobana na wataka wengine. Hata wampee netayu wengine. Mana sama zimeshabadilika paka watoto napenda mashine. So ningependa wachawi wengine. Hata wanoko nipata wengine. Masnichi wengine wengine. Labda tapata challenge wengine.
Wanangu genge sana. Mwanzo alituona loko sana. Tunakiwasha ndomana. Tunakalisha kama.
Luku ni safi kapamba. Na dunga mbaka na jigamba. Na chesa makali na shada. Na nyanya nikana jimada. Squeeze ni kami ninganya na fika kwa keja jokami ni panda. Divo umeshindo kihanya. Ana nikumba nikana ni handa. Heri ni peke ya kothe. Tupigwe mamboto tupoze. Ni chachi shendevu karoze. Kajaba, kazoze. Uwezi nipata majini. Nizami ya tisani kochini. Kachipo kabambe na chili. Tunyanya takani kazini. Na kuja kuleta mangori. Na kuja kujaza dipori. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza dipori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuke wa nori. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza dipori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuke wa nori. Pesa itafanya ni none. Kajima lafu ni shone. Buda nataka nisome. Ndo wana kijiji waone. Mboka inafanya niko segedha. Ya kupatana ni kuchome. Na bado nasema josi na gedha. Ya kukushika ni kukone. Afande na fuck kikombe. Nipate lebezi ya vikombe. Mangoto ni kama za kwevo. Na beba wa super kwa benzo. Mafala na wapa mahedi. Adisi twizi wotha nini kenzo. Mboso imba na ngoso. Mistari ni kama za leso. Keja ni gedha ni koloso. Mangoko nateka kwa meso. Himiti ni refu bado ni dawa. Mindo ni lipi madamu na hawa. Misi mchafu mini menawa. Ugali kikuja na finya kakawa. Cheki uja shawa bude unachawa. Kazi meshika jo wacha madawa. Kuja kuleta mangori. Na kuja kujaza dipori. Nika nina mbogi kwa lori. Safisha uepuke wa nori. Na kuja kuleta mangori. Na kuja kujaza dipori. Nika nina mbogi kwa lori. Safisha uepuke.
Mama ni keti, gavaita sanya hata mamadha vibeti. Mwizi hata kuibia walenzo kidedi. Mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi. Kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli. Watu analipo mapeni. Kama vela na makaveli. Ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long. Paka saina boy na boss. Mpako menza tuku long for watu nangaria. Kwa pizo throne. Na siyazi mekaliwa swangi kwa zone. Na kwanga kwa kaliba fulani ya form. Mayezi matiwa na joy itakwa long. Kabla mumachua. Msini try me na jijua. Risasi ya simamishwagi na kifua. Kisasi ya ilipishwagi na ratili. Na kama customer fulani ya nasumbua. Mina jijua. Nime confirm. Mina jijua.
Mina jijua.
Mitazi metiti. Mina chafua,
mina chafua.
Zao ziko down,
zao ziko down.
Situko tua,
situko tua.
Mitazi metiti, mina chafua,
mina chafua.
Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch,
watch watch,
watch watch
ndo vile nasikia.
Watch watch ndo vile nasikia.
Sema saa watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch,
watch watch,
watch watch ndo vile nasikia.
Watch watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nain advice in my juicy. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment ya kwe kuponyi. Ukio moka subuyu sposha sorta by jioni. Mina slota microphone. Go missing am ni oni. Nikinya maza joani ku promising katigoni. Been polishing skills of mine. Ni astonishing kamilioni. Naina kamge kamjinga if you are wishing failure on me. Yeah, mauraru atatu jatuna. Ngata gari yangu na kunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back na kuma. Kame sa tuna, asi na tuma. Plus una kiuno, hadi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Ya drums akwa zina kubali. Pia roo yako inakubali.
If lo ina uhodari flani uonangi mtani ndono na nani hapo ndo daktari dere wa trailer tagonya Ferrari amen mimi najijua jua
Lagger, lagger. Did have my air pack like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Can't put faith in this reboot jammer. I got more trust in this kitchen stabber. The girl him say their lingo's mad. She said, hey, where did you get that grammar? Lagger, 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 lagger. Lagger, lagger. Did have my air pack like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Can't put faith in this reboot jammer. I got more trust in this kitchen stabber. The girl him say their lingo's mad. She said, hey, where did you get that grammar? Lagger, 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 lagger. Why is my man holding up traffic? Produce my ting like, why is nobody moving? There's like 12 about stuffed in his matic, don't react fast and you gon' see a shooting. I don't even care about cars, but I'm in the bag, so I got the Lambo to cruising. It's the famous thing in my past, he said she's a baddie, I told her to prove it. Just ask what's a vibe, same time I see two friends go down simultaneously. I just heard something sound like a shot, but nothing got knock, I'm aiming at me. I see a girl in my comments or press, saying I'm dead, it's crazy to see. Long time I ain't trap up, no shots, I provide the rocks that Jamie receives. Inclusion and our detention, this school set me up for 23 bang up. 100 racks, that's all bro, catch up, same man hating, go hard on tobacco. Bro, ski don't turn to a packo, 10% capo, show beam with a lagger. Right now it's not lagger, it's lagger. Grease up the boyo so it don't jam. Lagger, lagger. Did have my air plat like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Can't put faith in this reboot jammer. I got more trust in this kitchen stabber. The girl him say their lingo's madder. She said, hey, where did you get that grammar? Lagger, 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 lagger. Lagger, lagger. Did have my air plat like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Can't put faith in this reboot jammer. I got more trust in this kitchen stabber. The girl him say their lingo's madder. She said, hey, where did you get that grammar? Lagger, 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 lagger. Mmm, why so serious? Bitch, stop tripping, best suck this dick if you're on your period. Period. Have you ever had head on the M-way, bro? It's a crazy experience. Ooh. Who's that in the old plate Prius? Two white men looking all mysterious. I'm curious. If I post, don't call my phones on snap, then I just got bagged or I just had a madness. Pissed. Can't stop that shot after I licked it, I might not cut that, the stone's been tampered. I knew how to mix down, go way before Norfolk and Y-Pre got mastered. My kitchen ain't fit for consuming food, man, it wouldn't pass the hygiene standards. If you come and work hard for the week, don't expect the full wage, you get statutory sick pay. Little man getting excited, he's seen six bills in. It ain't even midday. He had Angie waiting for hours. She's phoning my phone like this is a piss day. Where I'm from, everyone's got a machine, so I'm not bothered when man miss gym day. Lagger, lagger. Did have my air plat like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Can't put faith in this reboot jammer. I got more trust in this kitchen stabber. The girl him say the lingo's better. She said, hey, where did you get that grammar? Lagger, lagger, lagger. Did have my air plat like Spragger. Had to get cut, I was feeling para. Tunatoka vena Robin Zima East verse mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi size that try to resist. Tunatoka vena Robin Zima East verse mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi size that try to resist. Kwa wala ni recognize mini big boy uno. Cause this is bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nikatu nacheza ludo. Fresh wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime finish plug. Amariza nona neza do juu, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa ma local tag. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu jia ma fans. Tukontop jia KCC, ma officer mzima tunawaping. Tupa P au COD, battle royale kwa hizi streets. Do to risk a touchy bali ya tu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali na penda na mademo yeti kali. Tuko sharp na makori in case ama nambli wajiga sana die smoke. Tuko sharp na makori in case ama nambli wajiga sana die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izan dagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hauta footy dough. Tunatuko vena rope mzima east bus mbaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi size that try to resist. Tunatoka vena Nairobi mzima east bus mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi size that try to resist. Tunatoka vena Nairobi mzima east bus mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi size that try to resist.
Noma, noma, wapike lele ya ghetto. Ngori, ngori, nipe kelele ya ghetto. Ni noma, noma, wapike lele ya ghetto.
Nipe kelele ya ghetto, wapike lele ya ghetto.
Merudi kwa scene, mekuja na moto, mekuja kuwangiza njera.
kunywaga maji na marinate kika veve. Niko na kacho mnachoma ngangwai na pasingi joki mapepe. Niko na mamorio wa humble wengine walichoma fried ya TNJ. Wanauliza kompe iko wapi ile kompe mna dice basi ndo hii. G-track ni ya ghetto na mbio natoka si buda jo mimi ni zi. I'm guiding the love, my nigga I'm boss, Omega I'm repping the west. Original version ya ghetto hii hapa my nigga you can never test. Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto. Ni ngori, ngori, nipe kelele ya ghetto. Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto.
Nipe kelele ya ghetto, wapi kelele ya ghetto.
Ghetto ni tamu mababi warunda history hamwezi kumezo. Mtura ya nchoki samaki ya oti chapati za maina na mbosho. Kijana wa ghetto hapigangi miss kanyaga punani na let go. Mamazi wa huko meiva mastingo kitaka za kalongo longo. Huku ni nomo tatoko kitenje walenje na ndenga bonoko. Anua maclacks, sneakers na socks kwa soko na bei ya ndogo. Na bado sheria wa soro wateje wa iname wapigwe kiboko. Talanta ya ghetto na bado si loko ni international. Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto. Ni ngori, ngori, nipe kelele ya ghetto. Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto.
Nipe kelele ya ghetto, wapi kelele ya ghetto.
Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto. Ni ngori, ngori, nipe kelele ya ghetto. Ni noma, noma, wapi kelele ya ghetto.
Nipe kelele ya ghetto.
Ukiwa na form ni dunge brother let me know. Location to me take it take me na quote. Kuwa beba na mastingo na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Ukiwa na form ni dunge brother let me know. Location to me take it take me na quote. Kuwa beba na mastingo na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Hey, classic kama Odi Joe. Mali swafi kiri wafi shop. Hini kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki Odi Joe. After us you piga party after party stop. Akiwa front kama hadi swambia bakito. Piga shot ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimaji ndo si blanky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwaki awezi taniro. CEO Nairobi City chief wa Mastingo.
Ati we cop a chain, okay just let me know. He pushed infinity the pedal to the floor. Just Mastingo ya Mastingo ya Mastingo. Wacha maswali hi Nairobi this my lingo. Ati we cop a chain, okay just let me know. He pushed infinity the pedal to the floor. Just Mastingo ya Mastingo ya Mastingo. Wacha maswali hii Nairobi, this my lingo. Master Mastingo kahush, you know I be with mandem. Mina kaanga chini cause these homies do not stand them. Let's get lit, let's get rich, let's just make it happen. We hit licks with no tricks, but it's just like magic. Fire just like Chico, mom used to beat me with them Miko. We rain like El Nino, yeah. We score just like Fitro. Till I die, my stingo. Me make a family hero. You let them to single. Think she know my lingo. Still I need my peace. Pose for me a tease. 254 with G's.
Give me the kid in the city. What you mean? Tanaro. If I'm in the city, go viral. I put your girl. Give me the kid in the city. What you mean? Tanaro. If I'm in the city, go viral.
Give me the kid in the city. What you mean?
Tanaro.
If I'm in the scene, it go viral. I put you a cook in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. You niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean? Give me the kid in the city. What you mean? If I'm in the scene, it go viral. I put you a cook in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. You niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean?
Na songa ni crazy Denda wahuni na wezi Kadila na piga zoezi Mingelamu piga weekendi Kanero jitume legewa kutume Waraka kutoka motomeshi Mituma kijana na kili katuma Kuchinja marapa kintumbiji Jiji ni ngori ujuiji Huko tupendi wajuaji Miaka simeja maturity Wengi wazeburu weni kupiuba jinani bazeng Nani authority nani gaze Nani celebrity niko maweng Mini mudami ni chuyo bazeng Naza kubariki
Give me the kid in the city What you mean? Go viral. I put your click in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is way too tired. You niggas is crazy. Talk about killing this shit. What you mean?
Panaro.
Give me the kid of the city. What you mean?
Panaro.
If I'm in the city, go viral. I put your click in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is way too tired. You niggas is crazy. Talking about killing this shit. What you mean?
Panaro.
Kanaro ni tabo kunyamba Na mtanusa ni kama ibata Na kipusa na ngwana kikamba Batiyo sura ni kaya kadasha Bubuke musipongi nyamaza Tanipe musikone kwa hapa Na kutemu punguzo ushamba Ama demu mashada la hama
Wow Kani rap game tunafanya for survival Na mavrasis na sichana kama bible Hini anthem ina babadi maraibol Na magyal games machura ni wanairu Mamistari muzi choranga na bairo Eh, video huzi natupo kama taisa Eh, nakema kama bottom
Ole Macho, the number one DJ in town. Ole Macho, una kill, man.
Yeah. I'm from the slum, there's no opportunities, but you gotta hustle regardless. If you're from the ghetto, you know this. I'm moving different, you know this. Your boy no longer getting noticed. It's no longer rapping, hoping someone notices. We getting to them in their offices. Out here trying to pay these mortgages. I kill niggas, call me Hess C. Always sipping on that Hennessy. Rolling niggas who got the same energy. Only prayers for my enemies. I hope they're praying that we never meet. Got 100 niggas in the streets. I know killers who don't ever speak, but the action's loud, you gon' cut the beat. My slum got my music on repeat, but I'm trying to rap more than just the streets. Flow's fire, they gon' feel the heat. Aim high like smoking weed. Uleki jana wa Harlem. Every season I got 'em. Hate the skills cause I got 'em in secret. Stay wishing they had 'em. Bad minds stay away from them. And for my man, trying to tell a man. Kenya kuna rabanes, I throw my mans. They're sleeping on me like a pillow, man. But it's time to wake him up. This industry needs to be shaken up. Came from the bottom, we heading up. Always tell my niggas, keep looking up. Competition wako horsey. Compositions aki OG. Calculations ama naughty. Street niggas yezi piga magoti. Kwa rap game dosi toki. Mlinda lango kama chogi. Mindo mtafutaji sosi choki. Mistari nazo wakonki. It ain't hard to tell. It was either rap or I was going to jail. Lyrics going deeper than wells. Took time to get out of my shell. Love to all who be wishing me well. From the ghetto but we doing well. What I've been through is equal to hell. I got stories they don't want me to tell. Stay singing that same tune. This reputation ain't come soon. Had to put in work in a typhoon. Your boy trying to be a tycoon. Goons moving packs like we baboons. Post pics be like caption. Cause I paint pics but that action. The shit about misdirection. They know I kill it every session. Rap niggas faking tension. I want the paper not attention. The streets are zinanga pension. Kwa hivyo hustle ndo hiyo protection. Chini ya maji usishare location. Nikitu wanga tu ni preparation. Ni K4 sashi mention.
Bunde gutu nimeomoka. Nikipita kwa njia ondoka. Deli na ball na mogoka. Juni mekafunga kaloka. Vera na ringa na planyo. Iga Johnny metambua kwa mboka. Bado nacheza na pano. Mpata kasilo mchiza kapoka. Ipese miniweka mbele. Ndani ya gari so mikatere. Unaringa na venyo konyuma. Neza kutuma nsichafue puma. Mtupa na itu auma. Nili kuslice na nikaka uma. Kumbe upenda gachuma. Ali jinai sufanya na nuna. Antivike napenda yo swag. Mi baby napenda yo nyuma. Nikona mapesa kwa bag. Nazeza kutiba po mali unauma. Usiku ya benda gigiza. Ndomana mipulo na pizza kingdom kiwake alafu
master
unanimaliza
bisho
tinapiga kachweza buda juu nimeomoka na fair silipagi chweza buda juu nimeomoka swaga ni ngori na dunga ma chain buda juu nimeomoka na bado ni kweli na kunywa madem buda juu nimeomoka buda juu nimeomoka buda juu nimeomoka nasema ni kweli na kunywa madem buda juu nimeomoka swaga ni ngori na dunga ma chain buda juu nimeomoka na bado ni kweli na kunywa madem buda juu nimeomoka
Buda juk nimeamoka. Buda juk nimeamoka. Nasema ni kweli na kunywa madem. Buda juk nimeamoka.
Miswaga ni ngori na kunywa madem. Wewe upige dhafu uomoke. Toka tupate pia sisi toko yetu tuliacha kutrapuko kote. Vile tuna spray smoke kama doom. This end of topic my roaches. This is wins and losses. Street una hook to take lots of risks for the bosses. If na pumzika fiti nikani melala jela zote Embakasi. Rap ni mtazi still sindo hupo nanga mlingete za Wasafi. Mula la same kitambo mzee mzima provider sisi kwa mrazi. Niliambiwa mimi ni savage kupanda stage na njumu za designer sisi zote na wafuasi. Last victim kwa crime kitu aliona ilikuwa ni mashetani. Jutulimpula hashtag excellent ilikuwa perfect timing. Eastlands mali tunaishi parents wanabari their kids. Venye mademu wako abuse these streets the memories nani pay a tease. Promoter alielewa kwa sana mwanga mavitu za kupunguza ma stress. Nasikia show ilikuwa lit hata after kupunguza event.
Swaga ni ngori na donga ma chain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa madem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem. Buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na donga ma chain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa madem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem. Buda juu nimeomoka.
Buda juu niliondoka. Na shore na dai bakora. Skimbi kumbe akomboka. Dema lintia wakora. Pula kijani. Ati ya uchi litumtu moja. Buda ni shaju cha toja. Kubo kiche ndo maboa litoka. Buda ni poro. Mtani noma. Buti libidi mesoma. Vile ntali nangaboma. Hata kami nimekonda. Mkula zinyo zmenona. Nikipata mboka na mwoka. Uwezi mpata kwa Corolla, eh. Buda always niko waki. Nyi mnacheza, mini kwa kazi, eh. Chingo kitembe mtani. Hapa ni ngori maboya kwa laki, eh. Mini achana na jaba. Mina mogoka, hatupatani, eh. Mini achana na jaba. Mina mogoka, hatupatani. Mini achana na jaba. Jaba, mogoka, hoka. Mini achana na jaba. Mina mogoka, jaba, mtani. Jaba, mini achana na jaba. Jaba, jaba,
DJ Awesome.
Mini achana na jaba. Mina mogoka, hatupatani, eh. Chino jani, hata kama uwezani, eh. Ita mabuwa na kada. Vile na washa, hizi vichaka, eh. Minibwe wa Wakanda. Sishuki na stereza mboka, mboka, eh.
Hey, hey, mapetko, ndio bani ya kibonga na let go. Pa, pa, mateso, mabistu wakora wa ghetto. Sha, sha, kwa keto, napika changanda ni arento. Ni mapepo, snitch alibicha kakango dharani kwa esto. Mini meomoka, kusiniga zwa napenda kuchocha. Nakumbuka mother kienda kukopa, hisi riba nilichoka kusota. Fuck them, walibonga mingi nilipofika bezo wa kondoka. Hapa Kenya huko kuna wera kuna saka hela mbaka Doha. Na vile maskele huji kwa kwarende skuzi jo mini meogopa. Nilibambwa na njege mangware jatire bejo nilikuwa nimetoka. Ala wakbar, wanabonga mingi wana lag bass, mini donga nyinyi ni marap fans. Mnaona ni nini hard work does. Toka lini mimi skana work fast. Hey, hivyo ndo naisi. Sidhani kuishi na ego ni raisi. I'm just a go cutting go a maichi. Tuenza juzi nyimli shindo aga naishi. Hey, we can never hype you. Kikona nona kijana you lie to. Na wando lihando wa lie to. Even your dead brothers never like you. I swear these rappers they know us. Chunga zoza ni vile ilifika gamali. We needed to grow up. So most of my
Yeah, we've always been great for a long time now. Always debate for a long time now. What a woman should make, what a woman should take. But you never
DJ
ask
a woman
what a basic mistake. Now I'm not your name in Mr. Tadoo. Need to argue na mafala busy body like you. Wale wana fikiria sindiri ya ni weakness. Ni better ni speak less. My actions more witness. I keep saying not the right time. You keep telling us not the right time. You keep singing not the right time. You keep telling us not the right time. I'm my own fix, I'm my own fixer. Write my own script, write my own scripture. And I'm so sick, getting more sicker. See the whole mix, see the whole picture. Getting loud, getting louder. Getting loud, getting louder. Getting sisi ndiyo pow, watoto wa how, ndiyo sisi how. This time hatujoki, this time hatogopi. Pesa hatukopi, tena hatusoti. Umu kunishika kwanza jenga kasi vi. Mna pressure ya kumari bata tujiski. Mtabaki mukijeki, chinda mkidibeti. Penye ni nageti, pesa ya kibeti.
For the women who can be for us, who bring the world for us, who make it work for us. Listen for the women who can be for us, who bring the world for us, who make it work for us.
I'm my
Sali mungu wazidi kuni bless me. Aneke mbali na shari pia nepushe na enemies. Wano nipenda wachache, wano nichuke ni wenge si. No mana naganga mala everyday. Marafiki wako far, maadui wapo near. I pray so hard, maadui zangu ku clear. Marafiki wako far, maadui wapo near. Na pray so hard, maadui zangu ku clear. Oh. Naso everyday, ya jo so kubwali wash. Chambi, tena kwa mwendo wa kasi. Na wapanda ka farasi. No wanna discuss. All day time. Nasi penza, yo bado nasi penza. So yo wanko like bado nati leza. Wano mbeni star bila watu weza. So yo wanko like bado nati leza. Nasi penza, yo bado nasi penza. So yo wanko like bado nati leza. Wano mbeni star bila watu weza.
Nasema woi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, msupa adoti na ini jama ni ya ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, nasema woi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Karetu msafi mbota diura kishuwa mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Johnny kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant. Kangu tene brida minisho twaya. Leta zogo nota finyo na playa. Slap game nimesimama kwa daya. Sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana ngo za Diana. Zitafanya nfate dini kwa science. Nikikafunga na kupija lango na pull up na bima. Kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class after michi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo waya zimebeba makara. Troy imefura kwa mbosho. Vile onapupa karefa wari sonda teka na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X. Nige maziwa na zioshanga tuna top X. Itabidi wamejua bado sindio chosen. Opa lichukwa ndani ya tank kama Cohen. Niko fully loaded sijai kosa content. Delivery noma misari nafikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofia rocket. Rida umolo kuwa shua hii ni problem. Na siya zingoja kuinvest mamita. Zitaletwa na ngoma na piga. Tough clan na igeza kanisa. Tuma posa inapata na sifa. Kasi chike ni brewing for speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wa walikamu wakapita. Sini shocking kablanka we bado una mbogi. Mina zoza one man. Nini head bad daddy staff una nyama. Na nachia depa na prinsi la wama. Niko bypass on 5 na kanyaga. Jukuna maganji na fuata langata. Apo mnetio na hitigi sana. Na tukipatano wako nava.
Nasema woi, 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 Johnny kubaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Msupa adoti na ini jama ni ya ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Nasema woi, 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 Johnny kubaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Woi, karetu msafi mbota diura kishiko mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Ganda ni chafu wa shoti umefika jo Johnny kubaya. Mini moto na vile na wasan Johnny kufaya. Tuliono kizo za nandechu kwa ajuka Johnny kuhaya. Na vile ushoda na gawiyo mati uje Johnny mal. Okay. Rida lenisho ojini na banga. Nkama mbia tuma maniga I got you. Na jistaki ma story za mbanga. Vide pigi mchana sababu ya kafu. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kisi skapi sofa apa nai. Na Johnny duka toto jifanya sorry. Lakinda ni ndani ota kuona furai. Itabidi ni harakishi ndo nisembe. Isi para misto sinilete. Ata mukilalamika. Mina tambulika. Sisi choma picha ama vepe. Na nyikuangu vinyangarika. Na mbachapa vita. Na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya sling na timba. Na junyi mwajinga ni vibare tuma kamini dosheke. Na mina watafuna kama PK. 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 Jamba na njoti na ingoma lazima iwa shike.
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 Mababi mangoki kolabo noma omolo na TK.
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 Mafala watoshi na kani bazi basi muwitishe.
Tisho.
Tukizudushe na ile pese Valentino Rossi. Tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka Nyeri tuburu maka Nyeri tumukuru. Tukimalizana na night tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude toa ushuru. Mashode wanalia oh that's a bad man. Hey. Bonga taka tukustup up na dustpan. Red carpet tunapull up na mustang. Luku ya kikomba tumepulizi ya vastman.
Yeah.
Competition imerushwa kwa trash can. Nyuma studio mumekuja for half time. Even though vile na malizi ya vast. OG motherfucker nimepull up na
tactical. Nasema woi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Super Toti, na ini jama ni ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, nasema woy, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, woy, karetu msafi mbota, diuda kishingo mawaya, Johnny Kubaya,
guy.
Wale wa west, wale wa west, wako wet drip, wale wa east, kwa mabist, betika bed slip, ujanja ya mims ni bando, IG atuwezi wa handle, asponyona mpango wa kando, wana compete na manager islami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganya ngori ni kanambo, leona fire shots karambo, baba yawa guambo tangu za kale, tangu kitambo, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami,
Kenya si hami, sinda ujangate nyumba kwa lami, sinite mukami, justina mangombe na mimi sikami, unona kitambi, pole lakini minona nitami, nipate nyumbani, natishi mango kwa deju ya sahani, hukati makali, shikishi kachaba na buda hunyanyi, we Kenya uhame, Juhuna wasupa na buda uhanyi, kazi ni kazi, kipaje ni kazi, yepuka madwanzi, uza vibanzi, yata kama ni mudu kachonge viyazi, seringe juwewe ni manzu, shindo mepiga mapicha kejani, hujui kupiga jameni, wezi ya tronge za maziwa majani.
Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganya ngori ni kanambo, leona fire shots karambo, baba yawa guambo tangu za kale, tangu kitambo. Kenya si hami, Kenya si hami,
for real.
Kenya si hami,
for real.
Kenya si hami,
Kenya si kwangu, Kenya si kwako, lakini bado si hami. Kenya ni Rao, unye na Ruto, wasitubebe madwanzi. Street imejaza vituko, inabidi mini bebange bangi. Napatia msupa kiboko, kama ni pesa kasake mulami. Kauna stress, weka mtu ive, bado niko ghetto, chose ko inje. Nikuwa mtani, roi ko ize, bato najua mini wrong uko inje. Master lipe, wacha leo, rasa ringe. Jana wanataka maride, mambanga wanataka watuzie. Bora dishi na nichome kikolo, mini tashinda nimezoza. Mino na wa Kenya kishika na mikono, tuneza kaiba pamoja. Triple XL ndio jake kwa gorondo, ni wasundie mabitha. Siku wanao uongo, nilikuwa solo nkichome ya
wale
kocha.
Wale wa west, wako wet drip. Wale wa east, kwa mabist, betika bed slip. Ujanja ya mims ni bando, IG atuwezi wa handle. Asponyo na mpango wa kando, wana kompina. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganya ngori ni kanambo, leona fire shots karambo, baba yawa guambo tangu za kale, tangu kitambo. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganya ngori ni kanambo, leona fire shots karambo, baba yawa guambo tangu za kale, tangu kitambo.
Ready macho,
pull up moshi hot box.
Ready macho,
kick back, sini wadosi.
Yore macho,
this is a sick, minda daddy.
Yore macho,
we get the dish on, head ako wapia, pike kingoni. Pull up, moshi, hot box. Kick back, sini wadosi. This is a sick, minda daddy. We get the dish on, head ako wapia, pike kingoni.
Yeah, I got the sauce. Niggas is frontin' a lot, I got the facts, I am the boss. If they don't give it up, my name is the force, I do the most. I'm reppin' Kenya, Nairobi, the coast. They cannot believe it like seeing a ghost. Niggas is whack, couldn't fix it in post. In my hood, mta anis, wa eat on my toast. Kukatinga ndiyo lengo, bank account just a pango. Pound beef, stacky mango, love them girls slani wa mastingo. Mwenye kipita, tunavunja shingo. On my own, kami gingo, always skimming on them kama dingo. Kila manzi na mshoni ko singo. Si chagui hata bimbo, bora mesi mama na maringo. Nasemango kweli kawa na siasa, always nafanya Kenya nakataza. Mistari reza, suni ma EDM kameja leza. Saizi ni dili kwa meza, kabla tubonge ni shoko utacheza. Mboka lazima ivane, next ni Mercedes hakuna kalesa. Mangati lazima tukane juu wana jobado ni situ na tesa. Wapewe wembe wa meze, mashori wana nisho niteleze. Never been lazy, lazima ni haso manika, si lazima ni waeleze. Fast 11 bila tizi, mevuka boda bila kwenda tizi. Mziki mayolo lakini kijana niko kwa choche na matizi. Haira nika pigwa ndizi, aminia tuwataki pandezi. Hafadhali nkaendeze, kijana sizi kudunga fugezi. Yeah, pull up moshi, hot box. Nare kosi, nare kosi. Kick back, sini wadosi, let them saucy.
Let them saucy.
This is sick, minda daddy, sina habari.
Sina habari.
We get the dish on, head ako wapia, pike kingori. Pull up moshi, hot box. Nare kosi,
nare kosi.
Kick back, sini wadosi, let them saucy.
Let them saucy.
This is sick, minda daddy, sina habari.
Sina habari.
We get the dish on, head ako wapia, pike kingori.
We stay in on facts, rolling the pack, ain't calling your back.
Ain't calling your back.
get to the bag, no time to brag. Run it back.
Run it back.
Nakujana Benz, I'm super na leso, kagua schedule.
Kagua schedule.
Kinyari na mbegu, chapo na dengu, chocha ni yenu. Bogi meshinda kwa bag, wa super warembu ndo mimi na bag. Na kanzanga Gladys, check it tag, na banaga truck, ka big in a pun. When I say I'm going insane, I'm trying to secure a spot in the game. I'm taking the hits and I'm used to the pain. I wonder why niggas complaining again. Hey. Vuta ka kitu ka ende kwa brain.
Brain.
Mavenji kibao nimesunda kwa chain. Mistari kibao hadi mic ime blame. Nimechana mabazo na tume maintain.
Pull up moshi hot box. Nare kosi.
Nare kosi.
Kick back sini wadosi. Let them saucy.
Let them saucy.
They say they sick. Min daktari sina habari.
Sina habari.
Wicked edition. Heda ko wapia pige kingori.
Pige kingori.
Pull up moshi hot box. Nare kosi.
Nare kosi.
Kick back sini wadosi. Let them saucy.
Let them saucy.
They say they sick. Min daktari sina habari.
Sina habari.
Wicked edition. Heda ko wapia pige kingori.
No news sina habari. Flow new. Kila mistari. So few. Wana is a challenging good deal. Kijana tari, ni legendari, ni jemetari. Ni nare kiweka irori. Daktari kushinda kingori. OMG, G, what the f***, sorry? Story, puta come slowly.
Come slowly.
Wanyama pori, mandogu tumestak pori. Vila na kick mingori, kushinda flyer Chuck Norris. Wale wadosi, nare ikosi. Piga msosi, jale itoshi. Jana wachori, vako ni poshi. Rege mamoshi, kipula padli buza itosi. Jaba kwa poti, na angu shashita itoshi kwa poti. Na nukisha ploti, badaya atoti atapiga magoti. Shore ni gwangi, kitani unagongo bongi. Mecheza bangi, lakini bado na sunda manyongi.
Pull up moshi, hot box, nare kosi.
Nare kosi.
Kick back, sini wadosi, let them saucy.
Let them saucy.
They say they sick, min daktari, sina habari. Wicked edition, head ako wapia pige kingori.
Mombasa
tunazisaka kwa wale wasozisaka, tutakishobo tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupoa tu, atuna bari tumepoa tu. Yeah, mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Leo mkienda kwenye miti, mtakuta wajenzi. Mini mchaga ila na swaga kamnyamweza. Na hamni wezi, mana nkienda kwenye mechi, wasifanyi mazo wezi. If you talking to me, talk senses, otherwise I don't need your two cents. Got a whole lot of money in my bank, sis, if it ain't from the bank, keep it statements. Like I'm long and thick, no small dicks, don't send me a pic that ruins it. Just shows me you got no confidence, no game, no come, go take a piss. Rinda zao nilichana wameva pampers. Uvril wa kujifanya bits ni my actors. Ndo mana wezi niona na chill na my artists. Na mchaga mimi never will. Yo, I give an ass kiss. Tunazisaka kwa wale wasozisaka, tutaki shobo tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Yeah, mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari tumepoa tu. Y'all know I'm the goddess, but I'm on some king shit.
Yeah.
All these niggas in the game rapping bullshit. But I got no problem making them my girlfriends. Got my finger in they butt smelling like shit. I got them big balls. Yeah, I'm very daring. And I got heavy bars. Like a Machiavelli. I know I'm killing niggas. You ain't gotta dare me. And I got no license. But I drive you crazy. You know we kill it, we kill it, we kill it every day. Yeah, I know you feeling, you feeling, you feeling what I say. Yeah, you gotta sign me a check if you wanna see my face. And if you wanna sit next to me, gotta have some brains. Rinda zao nilichana wamevaa pampers. Real wa kujifanya bits ni ma actors. Ndo mana wezi niona na chill na ma artists. Na mchaga mimi never yeah. Will I give an ass kiss. Saka, kwa wale wa sozi saka, tutakishobo, tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupona, tunabari kutipona.
I'm like, Nessa, Nessa, yeah, yeah, Nessa, 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 yeah, yeah, Nessa, Nessa. Wanna bond it, soldier, wanna Nessa, Nessa. Peleka shule ata kama otaki
school.
Speeding devil kwenye mtaa, niggas wako hoi. Kama mziki ndo sila, basi ya water boy. Swaga to the fullest, igia upigiwe boo. King kama yuto, haters kongwa yuko. Nanguvuma kila saa, zaidi ya Simba boy. Vurumisha kila mara, niggas awa enjoy. I'm like, Nessa, 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 yeah, yeah, Nessa, Nessa. Wanna bond it, so they wanna Nessa, Nessa. Niggas left and right, wanna Nessa, Nessa. Nessa, Nessa, yeah, yeah, Nessa, Nessa. Nessa, Nessa, yeah, yeah, Nessa, Nessa. Wanna bond it, so they wanna Nessa, Nessa. Niggas left and right, wanna Nessa, Nessa. Nanga risha nasi chafu CV. Wanna water ila bado wani fiki. Macho kwenye body wake tuna boxy. Tukizi pata mwisho siku tuna toasty. Mina move wataki these, these. Maina kufreeze mpaka jala lije on my way. Nasanya sanya mwanzo mwisho haina kudelay. Haina kudelay, macho kwenye bay. Nessa, Nessa.
DJ Awesome, the Scratch Wizard.
Merudi tena, siseme na kuja mapema. Juvenye na hema, simnajua kitu nimepewa. Nasikia mnasema, tisaro napenda kupewa. Kaweni wajuja, kipewa lazimu utapenya. Alafu na cheki supporti na kuja kwa wingi, thank you bana. Alafu na cheki, alafu na cheki. Alafu na cheki supporti na kuja kwa wingi, thank you bana. Alafu na cheki,
DJ, pole macho.
Thank you bana. Alafu na cheki supporti na kuja kwa wingi, thank you bana. Madia mkibawa mamoro membawa nataka ikitu sana. Na penye na cheki tukendelea hivi, nitasema yes bana. Yes bana. Moro leta biringanya bana. Likuwa ni washo, hizi ni mistari mispendi ikitu sana. Kateki ntabowu, nita disappoint, mamoro napenda vagina. Akwa fizi row, tufanya kolabo mojenye, tawachanganya. Akamna mandom, tuchafue flow, tukiwa mamoro. Bana, moto sana, sadani ndani kuna basa mbana. Na wanga mtana, usiku na kesha kichoma mashada. Ogopa bana, jumuki ni disu na ako sana. Mini mtoto sana, utenda kamitu kishikwa na mbanga. Mina jidai, staka badini mebebo utadani nindai. Veniko fly, misi na deni lakini badu na nidai. Ona nidai, unataka ngwai, unataka zenye pedia liniwai. Venyuko high, na ukona ndai, kazi ni kuliza mbona niwai. Nilisahau hamisi, ile dizemisahau kamisi. Kwanza joni megumi. Kisi kondi lokati unashika mati. Wenu unapenda nga kisi. Mi wanapenda nga miti. Sikizi ulichorea kiki. Uliacha kuseti kamenje kwa kiti. Kaza kitu ni fiti. Nchapa ni kamu utalipo majiti. Fada mindi okipi. Safinya finya ni kapara chichi. Kapara chichi kona kijiti. Venye na hangjo haijifichi. Na mini vajo staki ubishi. Kauli ni kuloli kulanga missing. Leo ni medunga jisi. Nimejileta nataka unidishi. Nyama kwa nyama spiki. Hindu le nyama unakulanga mbichi. Flavor ni kama iliki. Kani kisima josi tuko fishi. Kinyama kama iliki, mwenye nakula ni kama niriki. Saru mbogi ni kanu, mindo na kujanga kuleta hamu. Deli na kujanga na mautamu, ni za kikosto kutoka lamu. Paz ni ngori shinda mbogi genje, paz na chano tadani ni veve. Makali meshinda ya wembe, jumina lima takuliko jembe. Mina washika na sinanga wende, jumini oji nini maembe. Chura bishana na mende, hapo na hang tu kama makide. Legendary, mindio legend, kaka kupei wachaka ende. Saru na kwanga na utamu ya tende, Mr. Kipiza ni jenge tusembe. Squeezy ni meme ya pembe, nilizaliwa kasinanga nyege. Katambe wachaka ende,
Kalambe kaperemende kan marapa mino mkali hapa mina represent kali kako hapa jina chana fasta kasemenya kasta a harambe mbogi ni genje kauna nipenda ni kembe nikaze nika meze tembe kichwa ni kama malenge mina kutolea form kona mzinga wile tatunom mina kupeleka form
vile shodi yako box they telling me to stop. Every time we step up on the scene we make it pop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Shorty Yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene we make it pop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, no key to na flex on a villain address. Aki I'm the best, yeah, Aki I'm the best. She say she a queen, so I play her like it's chess. I just wanna ball out like my homies in US. I had a couple issues, so I put it in the music. I had a couple issues, had a homie feeling useless. They said they gon' run me up, I told them niggas prove it. Out here in Nairobi, swear these niggas never do shit. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a capper. Still we going up, call the gang the Kenyan NASA. Running up a check and there's nobody running faster. I roll with the trappers, I roll with the masters. I don't have the bag, I cannot lie, I'm not a capper. Still we going up, call the gang the Kenyan NASA. Running up a check and there's nobody running faster. Vile shodi yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Shorty Yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, miss you Ezzy. Miss you Ezzy stop. Yeah, yeah. Cheza chini, cheza chini. Yani uli dani hini nini. Why they always watching me? I feel just like a TV. Why they always plotting like a map and yeah, we're free me. I swear we stay swagged up, my homies get the bag, yup. Times that we was down like a syndrome, now you know what's up. Kenyan with the Kenyan juice, Nike ticks all on my shoes. Taboo check the pants with my Vans and the dance moves, yeah, yeah. Millie rock the pain till it's gone, like, yeah, yeah. Body dance the pain while I'm gone, like, yeah, yeah. Never fall in love, but I can, like, yeah, yeah. Baby, I'm the man, like, yeah, yeah. Millie rock the pain till it's gone, like, yeah, yeah. OD dance the pain while I'm gone, like, yeah, yeah. Never fall in love, but I can, like, yeah, yeah. Baby, I'm the man, like, yeah, yeah. 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 Folks, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop, yeah. Miss you Ezzy, miss you Ezzy, stop, yeah. Miss you Ezzy, miss you Ezzy, stop. Shorty Yako box, they telling me to stop.
Commanding, 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 commanding,
commanding. Come on, feel. Come on, feel, unyama. Come on, feel. Come on, feel, unyama.
Very macho.
Move your shoulder, commanding. Move your shoulder, commanding. Move your shoulder, scoop my nigga. Move your shoulder, scoop my nigga.
Scoop my nigga, scoop my nigga. Scoop my nigga, scoop my nigga. Scoop my nigga, scoop my nigga. Scoop my nigga, scoop my nigga.
Now move the shoulder, now scoop my nigga. Now push your Benz in the Bema, mix a kuvimba. Now for my country, now wakilisha. Now beba ndoo kichwani na panda pipa. Yeah, always in fananisha now, no, no, no. Me international, I'm loco, cold. I woke up in the new Bugatti Ace Hood. Wasn't kuta kwenye starlet, nah, dude. This a life I work for, and I thank God for the cash flow. And the haters come and they talk shit, and I laugh hard, and I'm on the floor. I spit to make a living, don't care what you feeling. When I make my dues out the door, is where I'm heading. We ain't the type of clique to show shit for bragging. We make them big box, live them kids Instagram. Come on, I feel. Come on, I feel, unyama. Come on, I feel. Come on, I feel, unyama. Move your shoulder, scoop my nigga. Move your shoulder, scoop my nigga. Move your shoulder. School my nigga, move your shoulder. School my nigga,
school my nigga, school my nigga, school my nigga, school my nigga, school my nigga,
yeah.
Move my shoulder, na school mandinga. Girl full wesen in duki mbe ya my finger. Mziki juu, mwendo wa kuvimba. Sister du shoboka na ndinga upate mbimba. Gari ni full tanki, nimesha toka benki. Nikiwa kwa fole ni wananiona 50 centi. Na mina jona keki, nikinuna si cheki. Blaza usilete waya, sitaki kubusti betri.
Chombo iko 50, speedy high. I wish hiki, don't try. Siyazimishi haifai. Ukiomba lifti na kudai.
Siki kava kapet, sio za kubangaiza. Mulize dick sound, akupatie mawaiza. Kuna ma air fresh, kama ndinga lalaiza. Sababu ya corona ziko mpaka sanitizer.
Kama una feel, kama una feel unyama. Kama una feel, kama una feel unyama. Move your shoulder, school my nigga. Move your shoulder, school my nigga. Move your shoulder, school my nigga. Move your shoulder, school my nigga.
School my nigga.
From out in Guinea, you already know.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo wa mabingo.
Kama ni ngori, jua miti wori, niko na kidungi kwa pori. Nyama wa pori, choma madiki, jeshi na dai mashori. Na kwanga bubu, kani mambanga, wana jua sinanga mastori. Mboka ni safi, mistari ni chafu, mziki ndo ofisi ni kazi. Mwendo ni kasi, mina marapa ni kama farasi na punda. Cheza na rada, na kada, wana try kukazi ya shada. Mtani ya tutaki kichuri, kango kile takiburi. Jeshi na saka mangiri, jeshi wazangi subiri. Kejani na tunisha 0-0. Yeah, skiza mziki mostly nafanya for me if you observe it. That's why I give my all even if you don't deserve it. Hip hop apocalypse, you rap, cause won't survive it. Kenya Musach, kwa hii maisha gas to have it. Haina aje ya mashindano, jubaluni nini kwa sindano. Kamziki ni mkate, buda basi mimi ndo ungangano. Itabidi muungano, kudila mimi kwa hii malumbano, yeah. I gotta get it, yeah,
get it.
I gotta get it, yeah,
yeah.
All of these niggas talking about it, but I go and get it, yeah,
yeah.
I gotta get it, yeah,
get it.
I gotta get it, yeah, yeah. All of these niggas talking about it, but I go and get it, yeah, yeah. I gotta get it, yeah. I gotta get it, yeah,
yeah.
All of these niggas talking about it, but I go and get it, yeah,
yeah.
I gotta get it, listen. I gotta get it, yeah,
yeah.
All of these niggas, they talking about it, but I go and get it, yeah. I'm the last nigga that you wanna try, unless you wanna die. Last nigga you wanna get high with, unless you wanna fly. Stay fly, no matter the weather, plus we get by. We happy, thank Jah. Skiza wakubwa, skiza mabuda, sare ya riba za pupa. Rudisha mkono, it's only right kwa kila mtu alikupa. Ziki ni rap, kasi vako yako, we skiza falipupa. Waliojua watashuka, tunajua wakuokoka. Kuna watu wakuomoka, kuna raia itaondoka. Jipe elimu, sisahau kuguksa iwangi kuanguka. Penda vitabu kusoma kuandika. Ibaki umemakinika, ini mziki watu wajibika. Na ujizu ita jeans jenika. Ni fire ndani ya speaker, adi mawufa zinaribika. I get it popping like bubbles. Shorty know that I don't cuddle, they f*** me up but I came out from the rubble. Maisha safari, mwendo ni wako kama hauna habari. Natoka mali karawa, mefanya kamwe tunajiadhari. I gotta get it, yeah, I gotta get it, yeah, yeah. Only didn't get it talking about it, but I go and get it, yeah, yeah. I gotta get it, yeah, I gotta get it, yeah, yeah. All of these niggas they talking about it, but I go and get it, yeah.
Simba,
I gotta get it, yeah, yeah. I gotta get it, yeah, yeah. All of these niggas they talking about it, but I go and get it.
Nambo la Kilifi,
I gotta get it, yeah, I gotta get it.
Mwere Kumanyo,
you know the Simba,
you know the Simba,
you know the Simba.
Me rap Giriyama, I'm proud in Luga ya mama. Baka Kiyama, nitechena ki Giriyama. Na manya Kumanyo, pore pore onda manya. Nicha kuhanya, ni manzo ni chere na anza. Kidiri ama ni changu mwenye, na rap nafanye venye. Kinona ni tutu bene, na hasona mala mapeni. Kurap ni fulu, luku, zulu, raisi, ikulu. Nia kingi, wama zulu. Talona di manzo, talona di maflo. Sensi kumanya no, na manya kusaka do. Kilifi ni Simba bro, kamda di mawo. Niligi nyingine so, ni here ni Papa Jones. Na rap takala kibubu, kala kutubu na tubu. Rija mara nguvu, malulami unda pata kuhu. Gemu yangu mizulu, na hambala here mbulu. Zaula tani mabulu,
zaula tani mabulu.
Mino ni Simba ze, mino ni Simba ze.
Mino ni Simba ze.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba.
Naanda juzi muziki. Mino sitafuta kiki. Na manya kure mna bitu kimala bifu na kupa kuku. Wana paja wana luku. Mina paja wana nduku. Wana 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 gundu. Ah wana siyo ndugu. Kala si pesa bekunipata. Bekunipata kala si pesa. Mino siteka meno kunyeza. Rezo pesa senti kujezo. Tunakufaka kama mabaka. Kama unataka vasi utapata. Siku ni kifa huzibi ufa. Sina tapupa na rata vitu. Uwezi zusha sisi ni vichwa. Niga mfiki sifanya kiki. Soga pediki na saka note. Wala sichoki kupiga goti. Kuomba godi bila ngori. Bila story. Kigiri ama kivino. Tanairobi.
Mino ni Simba ze. Mino ni Simba ze. Mino ni Simba ze.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba.
Mino ni Simba ze.
DJ Awesome.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Izo makura lazima nibebe.
Izo makura lazima nibebe.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Imebidi
nijirushe kwa debe. Imebidi nijirushe kwa debe. Imebidi nijirushe kwa debe. Imebidi nijirushe kwa debe. Imebidi nijirushe kwa debe.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Izo makura lazima nibebe.
Izo makura lazima nibebe.
Rao na Ruto wameingiza njeve.
Kijana na simu ndio.
Omolo peke ndo amesimamisha rege.
Amara.
Kana kubwa chukua wembe umeze.
Meza.
Na hapa siku chinde ndio bembeleze.
Kwenda.
Swagi meti imepandishwa ndege.
Zoom zoom zoom.
Na kashikisho tata nini veve. MCSK wanaitaji makeke. Takuja kwa ofisi ndo bakishe ndede.
Deni yuko mataka.
Wasanii ndo mumeamua mutese.
Wasanii ndo mumeamua mutese.
Kwenda pesa zetu mulete.
Kwenda.
Minda wakata kata hizo pembe.
Minda wakata kata hizo pembe.
Wera mpigi nyini wazembe.
Wera mpigi nyini wazembe.
Hakuna kuhepa kwanza tujenge.
Tubrandi hizo mapesa.
Rende ni wrong bogi ni genje.
Rende ni wrong bogi ni genje.
Mavijana wanalia unenge.
Mavijana wajadishi kakini.
Na bado munafinyilia wagenge.
Rese kwa wendi.
Pasaji umegoma acha kaende.
Acha kaende.
Na siko solo niko na kirende.
Siko solo niko na kirende.
Sipendi mangoma za Kenya.
Wanda.
Wanda.
Misi tambuyo molo.
Wanda.
Wanda.
I see you boy you ring.
Wanda.
Wanda.
Misi kia yu haya madinga.
Wanda.
Misi pendizo mangoma.
Wanda. Wanda.
Misi tambuyo molo.
Wanda.
Mashode kwa DM lakini sijibu.
Sijibu.
Juna joni jina unataka kwa ribu.
Aribu.
Ukiacha wachika wachana na wivu.
Wachana na mimi.
Na mini yomolo mimi sijibu.
Molo.
Na kasi kutaki nda kwambia kwenda.
Kwenda.
Juni kiwa jundo nyu ni penda.
Penda.
Chorea imbogi naweza kutenda.
Tenda.
Na chini ya waba wako na agenda. Niki waka yellow tapata kwa profes.
Profes.
Chuhuko ndo mi usupply indoses. Ndoma na uzo utadhani ni tokens. Hakuna take it, trust the process. Nakani kolabu utabonga na Franco.
Franco, Franco.
Amekuwa manager kutoka Campo.
Campo, Campo.
BT nomini buda na run show.
Omolo, Omolo.
Omolo unatesa mazejo come slow.
Yeah.
Ni MCSK ni mafala.
Wanda.
Muna tupeleka asara.
Wanda.
Yeah. You gotta pay what you owe.
Wanda.
Nasema nataka you do.
Wanda.
Tumetoka na kafu.
Fender.
Uhunye jurada ni chafu.
Fender.
Sisikie gilio ya watu.
Fender.
Geto mbogi iko njaa.
Fender.
Sipendi mangoma za Kenya.
Fender.
Misi tambuyo molo.
Fender. I see you boy you ring.
Fender.
Misi kia yuha ya madinga.
Fender.
Misi pendi zo mangoma.
Fender.